Shuti zacu mwabonye Imana ikingura ni Thomas Kamirindi ubasuhuza Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi usibye ku radio yanyu mushobora kudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com Uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya 15 ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2017 ikaze mu biganiro bya radio yanyu Turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari hanyuma tuze gukomereza ku kiganiro ejo naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo Amakuru mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali rwasubitse ku nshuro ya kane urubanza rwabo mu muryango wa Rwigara iyi nkuru ya Eric bagira ubusa twayibagejejeho ubu nuko yibasubiriramo
mu minsi nishize y'urubanza bigaragara ko buri umugendo ugira umwihariko wawo kuri uyu munsi igipolisi cyari cyongereye imbaraga bigaragara cyateye ibirindiro mu marembo yombi yinjira mu rukiko buri wese yinjira kikamusaka cyarangiza kikamwaka ibyangombwa bye kikandika imyirondoro hari abakunze kuzitirwa no kwinjira mu rukiko banga kwiyandikisha n'ababaga badafite ibyangombwa mu rukiko Maître Gatera Gashaba na Madame Mukangemanya Derine Rwigara wifuje ko amwunganira mu mategeko kubera umuremere bwa dosiye yarabyemeye irizina Maître Gatera Gashaba narizwi cyane mu manza zikomeye kuko niwe wunganira umunyapolitiki Victoire Ingabire n'abarwanashyaka ba FDI Inkingi Maître Gashaba nayabwiye umucamanza ko yabonanye n'uwo yunganira saa 10 z'umugoroba kuri uyu wa Canada afite dosiye y'ibirego uretse ibyangombwa by'impapuro zimuta muri yombi yasabye ko amategeko yubahirizwa hakaboneka dosiye n'umwanya ubundi akazamwunganira mu mucyo ku bushinjacyaha ntibisanzwe gusubikisha urubanza inshuro enye kandi hagomba gusuzumwa impamvu zikomeye z'ifunga ry'ifungurwa ry'agateganyo bwavuze ko baregwa ibyaha byose babimenyeshejwe kandi ko babyisobanuyeho bityo ko bitumvikana impamvu Maître Gashaba nawe yasaba isubika rubanza bwavuze ko iriburanisha ryagombye kuba mu masaha 72 byo kurisubikisha bya hato na hato bihabanye n'ihame rya delayed justice denied justice bivuze ko ubutabera bukererewe buba butakiri bwo bwatanze ibyifuzo ku rukiko ku rubanza rwaburanishwa kuko uburenganzira baregwa babuhawe ntibabushyire mu bikorwa rwasabye kandi ku rukiko rwatandukanye uru rubanza umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara na murumuna we Anne Rwigara bunganirwa na Maître Pierre Celestin Buhuru bakaburana kuko biteguye naho nyina ubabyara wakazaburana ukwe bwavuze ko ibyaha baregwa batabihuriyeho byose kandi ko icyaha ari gatozi ku buryo kubatandukanya ntacyo byatwara imigendekere myiza y'urubanza Madame Adeline Rwigara yahise yaka ijambo maze avuga ko ibyaha baregwa babimenyeshejwe bari ku ngoyi y'iyica rubozo ati twafatwaga mu gitondo mu mapingu tukajyanwa kuri polisi tukirwa y'ubundi twararaga tuboshye bakadusomera ibintu tutarya tutanywa yibukije ubushinjacyaha ko n'umunsi bwamubajijeho yari amaze icyumweru atarya atanywa atanivuza n'amagambo umucamanza amubwiye ko agamije gutandukira Maître Gashabana yakomeje gutakambira umucamanza amwibutsa ko amategeko atomora kuregwa afite uburenganzira bwo kwiregura no kunganirwa mu mucyo bigafasha mu rubanza ruboneye yavuze ko nubwo atarinjira muri dosiye y'urubanza kuko ataranayibona hari icyaha cyo kugambirira guteza imvururu muri rubanda ubushinjacyaha bukurikiranyeho abari gukora ari batatu bityo ko budashobora kongera kwivuguruza busaba gutandukanya urubanza Maître Buhuru nawe ntiyagiye kure y'imvugo ya mugenzi we yavuze ko niba ubushinjacyaha busaba ko izi manza zatandukana bivuze ko buzakora dosiye nshya kuri Adeline Rwigara bukanatandukanya ibimenyetso bimurega n'abana be Adeline Rwigara yongeye yaka ijambo abwira umucamanza ati mureke mbagirireho imigisha mu masegonda abiri mpabwe dosiye y'urubanza rwacu ati twambuye ibitabo byacu by'indirimbo na bibiliya umucamanza yamubwiye ko urukiko rusuzuma ibyo rwaregeye bamusaba kubivuganaho n'abanyamategeko babo umwari Anne Rwigara nawe yaka ijambo yibanda ku buryo bafunzemo ati buri wese afungiye mu cyumba cya wenyine nta wubonana n'undi umuntu afungwa amasaha 28 kuri 28 tujye murirwa nk'iminota 3 tuzengurutswe n'abafata amajwi ibyo tuganira atakambira umucamanza ati birashoboka se ko twagiye duhabwa akanya ko kota akazuba nk'iminota 30 namwe mu bitekerezeho muri abantu uyu nawe umucamanza yamwohereje kubwunganizi bakavugana Maître Buhuru umwunganira yibukije ko kuva umunsi dosiye y'abaregwa yashyikirizwaga umucamanza bahise binjira mu maboko y'urukiko yavuze ko ibyo uwo yunganira bifite ishingiro kandi bimubabaje nabo bariganwa yavuze ko kugeza ubu bakiri abere kandi ko igihe bazahamwa n'ibyaha aribwo bagombye ko bavuzwa uburenganzira bwabo umucamanza n'inteko ahagarariye bahise bajya gusuzuma inzitizi zazamuwe n'abaregwa maze nyuma y'isaha n'igice baza bategeka ko urubanza rugomba kwimurwa urukiko rwanzuye ko Maître Gatera Gashaba nari mushya mu rubanza kandi ko atahujwe mu ikoranabuhanga ry'urukiko ngo abone dosiye rwateye utwatsi icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo gutandukanya abaregwa zikaba imanze ebyiri maze ruvuga ko abaregwa bose bahurira ku cyaha cyo kugambira guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda kucyo gutanga dosiye y'urubanza kubare gurukiko rwavuze ko nta mpamvu yo guhabwa dosiye uko yakabaye kuko atari urubanza ruri mu mizi no kukijyanye n'uburyo abaregwa bafunzwemo no kubahesha bibiliya n'ibitabo byawe by'indirimbo urukiko rwacyanzuyeho ko kitari mu biteganywa n'amategeko bigomba gusuzumwa muri urubanza iburanisha ry'urubanza iyo rirangiye abaregwa bategereje gusubizwa mu maboko y'igipolisi aho Nyamirambo rubera hakunze kugaragara urujya n'uruza rw'abatari bake akazi kaba gasa n'akahagaze benshi bagaragara mu marembo y'urukiko n'inkengero zarwo bareba uko byifasha abakozi b'urukiko nabo baba barungurukira mu madirishya umwe mu bavandimwe babaregwa bakubisa amaso baboshye mu mapingu binjizwa mu modoka yamanitse ikiganza hejuru mu ijwi riranguruye ati uyu mubyeyi akimara kuvuga aya magambo yahise aturikararira bamwe mu bamwumvise mu majwi yo hasi bavuze ko ibyo yakoze ari ikimenyetso ko abantu batangiye gutinyuka bagaragaza icyo batekereza byafashe byibura iminota itari munsi y'icumi wo hafi y'uyu mubyeyi yamusubiza mu ituza ari nako itangazamakuru rimukurikirana ngo rimenye impamvu yabyo ubwo kandi ni nako igipolisi cyabahoza agahijisha intambwe ku yindi nta byinshi uyu mubyeyi yavuze uretse kwemeza ko yumvise aruhutse kuko ngo yumvaga umutwe umuremereye abaregwa bose uko ari batatu barahurira ku cyaha cyo kugambira guteza imidugararo muri rubanda ku munyapolitike Diane Rwigara hiyongeraho icyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kuri nyina Adeline Rwigara harazaho icyo gukurura amacakubiri byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki iburanisha rizakomeza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
umutekano muke mu nkambi y'impunzi z'abarundi induta polisi ya Tanzania yakoze isaka rirambuye maze itahura imbunda zirenga 40 inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru nayo tuyabasubiriyemo
gisakwa y'ibigwanisho hamwe n'ibindi bintu biteye amakenga byatanguye kunduheze mu mpisho n'iryo gerekanye ko umutekano utifasha neza mu kambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania urongo yo kambi yirinze kugira byinshi abivuga ko ariko yemeje ayo makuru avuga ko hari n'ibigwanisho bitari bike bimaze kwafatirwa umwe mu barongo yabandi mu mazone ari mbere muberetswe ivyo bigwanisho kugira ngo ababifatanywe ntibazo bihakane yabwije ujya Amerika ko mu byafashwe harimo inkoho
bakiraja mu zone ya 20 bafata inkoho 14 cyo bwaho abantu bataza kugira inama mu zone ya 11 bagiye bakiratanga bari mu nama bamba bafite n'inkoho 6 nabo barabafata ama guca ku wa gatandatu nitwa byo kubaregera aregera abapolisi bataza mu zone ya 13 bakabafata n'inkoho 17 ama rero nibyo barabafashe izindi 9 hari abantu n'ubwoba ko bahava batega umwanya wari wose kuko inkoho zishika 40 na zinga ari mu kiringo ubwo imwe n'ikintu giteye ubwoba yateye ubwoba nibo twari mu nama bemeye kuzana abandi bapolisi 50 biyongera ku bandi 60 bari bahari kugira barabe
none izo nkoho zifatanwa abandi ni bande bikekwa ko bazifite
aya bafashwe bashika batatu ubu rero barafunze nta byinshi tubizi ko urumva twaretse amatohoza y'igipolisi azeheza akadomo cyakavuga ati abazifatanye naba cyangwa abazifatanwe saba
kuri wa gatatu mu gatondo naho harumvikanye amasase menshi iruhande y'iyo kambi ya Nduta hagati y'abantu bataramenyekana hamwe n'igipolisi cya Tanzania impunzi ziba mu mazone ya 2021 nizo zabyumvise cyane kuko igipolisi arico cabahumurije ko botekana iyi ni impunzi iba muri ico gice
bakohara bari kurasana abapolisi barasanye n'abantu ngo bataramenyekana amasase yavuze atari make kabisa iraterwa abantu batari bake bana bari ku muntu bibigwe nkambi bazuma mu zone ya 2020 niho basana bari hano mu kijiji kiraho ikijiji bita ku buhasha hari mu ishyamba rero basana bahana hana rero abantu bari ku byara bari kabisa barasana hose kabisa icyo rero cyo cyane cyo ubwoba cyamenye abana bari bo ngo bava kuri bari abantu bambaye gisigire mu zabo bashinwe abantu ngo bigire mazone ya 2020 bari barabonye bizira ko ubwo bavuke kandi twumva mushara hunze twumva bigwanishije kuma bivukiranye ngo biraswa umva ni ibintu bitahumuriza ku munsi munda yahereye yasabye ubuhungiro
nk'uko byemezwa n'abarongoye abandi aho mu mpunzi ubwoba ni bwinshi bikeka ko ibyo bigwanisho bifatirwa indani bifitanye isano n'ubwo rwamo rw'amasaso rwumvikanye inyuma y'ikambi
ko birakorane cyo nyine polisi yari kiriye ukamusa haravuze inkoho nyinshi hafi y'amasaha 2 n'inusu nyine bararasa cyane gusa cyane icyo twabonye gusa ni uko hariho abantu batatu bafashwe barabatwara ntiwamenya rero icyakurikiye bagumye babatwara mu gasho kibonde
byumvikana ko mu ikambi y'impunzi ya Nduta umutekano atari wose
nta bagabo mirongo itanu bajyamo mu kigizi nteka cy'impu y'ijyana na mirongo itanu bajyamo usanga bose barabahagaze bizira turategwa tugira iki abandi ugasanga nyine baramutugigira amarondo hagati yabo kuko bavuga bati igipolisi cyashobora no kurengerwa.
Hari n'amakuru avuga ko hari abamaze kuva muri iyo kambi bakaja gusaba ubuhungiro mu zindi kambi bibaza ko hoba hatekanye, abandi nabo basaba ko bokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi bahunze bavamwo.
Twahunze inkoho kwicwa kandi twongere abarizo tubona twebwe icyo tusaba dusaba yuko bodukura anya ku rubibi bagatuma batwunguruza bakaraba ahandi bodushyira. Bamwe ntibakirara mu nzu utimbishije agatima araryama mugabo ararahumiye gute aca yibaza ati kumbure baraza kuzererera mu nzu.
Igipolisi abarongoye iyo kambi hamwe n'amashami mpuzamakungu yitaye impunzi arabahumuriza ko botekana, ndetse amakuru twaronse ni uko igipolisi cyongereje ingufu indani hamwe no hanze iyo kambi ya Nduta. Ibyo bibaye mu gihe intambwe ya mbere yo gutahukana impunzi zibyishakiye yarigeze hagati. Iyo kambi ya Nduta irimo abarundi barenga 125,000. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Burundi buregura Rwanda mu bibazo bya ziriya ntwaro zafashwe mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta muri Tanzania. Mu izina rya leta y'u Burundi, umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Terence Ntahiraja yabivuze mu myigaragambyo yabaye i Bujumbura ejo, imyigaragambyo yo kwiyamiriza u Rwanda n'Ububiligi. Nshuti zacu, muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye rero ku maradiyo yanyu, mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Nitwa Teta Diana, ndi umuhanzi nyarwanda, nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Mu mpera z'umwaka ushize, ikigo cy'ibarurishami bari mu Rwanda n'izaha cyagaragaje ko hifashishijwe ubushakashatsi mu gupima uko isoko ry'umurimo rihagaze mu gihugu, Labor Force Survey, impuzandengo w'ubushomeri yakabagabaga 13.2%. Mu baturage basaga 1,611,611 bari bafite imyaka 16 kuzamura, abari ku isoko ry'umurimo bari 3,261,000. Muri bo abari bafite akazi bari 2,208,031, mu gihe abo twakwita abashomeri bari 4,430,000 by'abaturage. Niba ubushomeri mu gihugu bwarakabakabaga 13.2%, bivuze ko byibuze umwe mu bantu 8 aba ari umushomeri. Aha umuntu yakwibaza ese maginga ya imibare igeze he, dore ko impinduka zibaho uko bwije uko bukeye. U Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, birumvikana ko ntabwo rwahita rubonera ibisubizo byose abaturage bafite mu gihe kimwe. Ariko se mu gihe ibi bitarabonerwa umuti, hakorwa iki kugira ngo byibuze abaturage by'umwihariko urubyiruko bagire icyo bahugiraho cyabafasha gufunguka mu mutwe no kumenyera isoko ry'umurimo? Kimwe mu byaba umuti w'ubushomeri ku rubyiruko nicyo tugiye kuganiraho mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika, maze dutangire na karirimbo k'umuhanzi Cyusa Jabo Fabrice aka kitwa Ubushomeri.
Rubyiruko turakuse bihagije, tuzi gutandukanya icyatsi n'ururo, sinzi impamvu ubushomeri butuganza kandi dufite amaboko twaburwanya. Hari benshi bize bakanaminuza, ubu bicaje ngo bazakora mu biro rw'imirimo ibavuna ntayo bakora. Ubunebwe n'ubusonga rere mbreka tubureke, kazi kose n'akazi gapfa kuba gahembe, kabakobwa usuniki ngorofa ntigakore, waba umuzamu se cyangwa umuyede, kwita ku byo ukora rebe inyungu uvanamo.
Acyusa Jabo Fabrice mu karirimbo ke Ubushomeri aragira ati wikwita ku byo ukora ahubwo reba inyungu uvanamo. Bakunzi bacu, reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho mugiye kubana nanjye Mizero Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Umuziranenge.
Reka nanjye ngire nti mugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, kandi twizeye ko mukomeje kuryoherwa n'ikiganiro ejo mukurikiye muri aka kanya.
Nicole rero mu kiganiro cya none tuzaniye abakunzi bacu umuti w'ubushomeri, bityo ndagira ngo udufashe kumenya ese tugiye kuganira kuki.
Urakoze cyane Christian. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku gukorera ubushake mu rubyiruko, icyo bakunze kwita volunteering mu ndimi z'amahanga. Maze turaza kurebera hamwe ese ibi hari akamaro byagirira urubyiruko muri rusange. Ese kuki bamwe mu rubyiruko badatera intambwe mu kwitabira ibi bikorwa byo gukorera ubushake?
Abenshi mu rubyiruko by'umwihariko abashomereye baracyazuyaza mu gukangukira kugana gukora ibikorwa by'ubukorera bushake. Niyo mpamvu dukurikiye muri aka kanya ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe. Nicole, ni gute twakira ibitekerezo byadukurikiye?
Mukohereza ubutumwa bugufi nimero nisanzwe ni 0728028232, cyangwa se ukadusangiza ubutumwa bwawe ubinyujije ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook ndetse na Instagram. Aho hose ushobora kuhatubona ushakishije ikiganiro ejo.
Yes, amugiye twakira ibitekerezo byanyu. Reka dutangire twumva icyo urubyiruko rutekereza ku gukorera ubushake. Nicole, mugenzi wacu muri Shyaka yibabajije gute?
Yagize ati, ese ubona ubukorera na bushake hari icyo bwagufasha kandi mu by'ukuri ukora udahembwa?
Mu bitekerezo bitandukanye urubyiruko rwamusubije muri aya magambo.
Ibintu byo gukorera bushake ni ibintu byiza, kuko nubwo bidahita bikugirira umumaro ako kanya, ariko biba bizagufasha mu buzima. Kuko akenshi icya mbere biguhoza, bituma umenyana n'abantu, ugahura n'abantu benshi, kandi bigatuma byibura ubasha no kumenya uko abandi bakora mbese muri makeya, kandi biba binubaka mbese sosiyete.
Okay, ngiye kumva iyo ukorera ubushake bitewe n'ibyo wize, wenda n'urugero ushobora kujya gukorera ubushake ariko uri kongera ubumenyi mu byo wize cyangwa mu byo wifuza kuzabona. Cyane ko muri iki gihe akenshi muri ubwo burambe mu kazi bakubwira ugiye gushaka akazi ukabwira ati nakoze aha n'aha igihe kinini, ni byiza cyane, nta kibi kirimo kubera yuko biba biri kukongerera ubumenyi nyine mu buzima busanzwe.
Oya, gukorera ubushake ndumva nta kintu byamfasha. Njye mbifata nko gutakaza umwanya wawe. Mwazajya mwumvikana na kampani runaka ukagira amafaranga makeya mwumvikana nyine, kugira ngo buri ruhande rwose rutabihomberamo. Nuko mbyumva.
Gukorera ubushake bwadufasha byinshi cyane, ukiyongerera ubumenyi ku giti cyawe ndetse no kuzabona sekiti mu gihe kiri imbere. Ahari bose bajya gukora byagufasha kuko waba warakoze ahantu ku buryo nyine baba bakwizeyemo ubwo bubasha. Ntekereza ko rero urubyiruko bihanganye bakajya bakorera ubushake igihe kizaza byazagira akamaro.
Gukorera ubushake ni byiza cyane, amplisi ukora ikintu wiyumvamo byagufasha mu buryo bwinshi butandukanye. Rimwe na rimwe bishobora ko hari urubyiruko ruba rufite impano zihishwe, impano bitewe n'ahantu bavuka no kwitinya impano, bakarinda basaza n'impano zabo zigasaza zitazamutse. Ariko ugiye uhura n'ibintu byawe gucyo ukitanga ugakora urazamuka cyane. Gukorera ubushake ni byiza byagufasha. Ahantu mbona bipfira cyane urubyiruko nyine, benshi dutekereza inyungu zako kanya fati nta kantu karimo, tuyengiye kwaka internship ahantu n'aha itike iki ni ugukora nta kantu karimo nyine. Urubyiruko benshi batekereza inyungu zako kanya.
Gukorera ubushake uko tubyumva ni ukwitanga, ugakora akazi yenda nta mushahara utegereje, ariko bitabujije yuko ugakoze neza n'uwo muntu ukoreye nawe atabura kugira ishimwa kugenera.
Nicole, ibi tumaze kumva byari ibitekerezo by'urubyiruko, ariko mu gihe n'abadukurikiye bakomeza kutubwira uko babyumva, reka twumve umwe mu rubyiruko wakoze ubukoranabushake.
Kuko ndabizi ko hari n'abakorera ubushake, ndi natangiye nk'umukorera bushake.
Yicaye iwe mu ruganiriro mu nzu y'ibyumba bitatu akodesha ndetse abanamo n'undi musore, intebe nziza na mudasobwa ku meza, ari nakatunganya umusatsi we. Aratubwira icyamuteye ishyaka ryo kuyoboka inzira y'ubukorera bushake.
Nitwa Mugema Amza. Ubwo rero natangiraga naje mu nzira zisa naho zigoranye, sibyo kuba nari mfite ibyiyumviro cyangwa se icyifuzo cy'uko nanjye na mpawe umwanya natanga ubutumwa cyangwa se nagiye icyo mbwira abantu, nkumva mfite inzozi zo kuba nabo umunyamakuru, nuko nateye intambwe nanjye nzana.
Urese kuri ubu kuba afite akazi nk'umunyamakuru kuri radio Izuba iherereye mu karere k'Iburasirazuba kubanza kuba umukorera bushake mu gihe kirenza amezi arindwi nibyo byakamuhesheje nubwo harimo imbogamizi zitandukanye
nk'umuntu watangiye ndi umukorera bushake byabaga bisa naho bigoye uburyo bwo kubaho nasaga nawe nkoresha izindi mbaraga nkura handi uburyo bwo kwideplasa uburyo bwo gutegura ibyo ngomba guha abankoresha nubwo ndi umukorera bushake ariko nagombaga gukora ibyo nsabwa
kumenya gusobanukirwa inzira y'ubukoranabushake mugema amuza yayobotse kuri ubu haraho bimaze kumugeza
ariko nyuma yaho bampaye ayo mahirwe nanjye nkaba umukozi nk'abandi urumva bya bibazo byose byarashubijwe transport narayibonye noneho nimba ari naho ntuye mbasha kwishyura uburyo bwo kubona rya wenda restoration ntabwo bikingoye nafasha abo mu rugo bafite ibibazo nk'umubyeyi barumuna banje bimeze neza
mu gihe kuri ubu umubare w'urubyiruko utari muke mu Rwanda ukomeje guhura n'ikibazo cy'ubushomeri ku myaka 20 ni tatafite hari cyo bwira urundi rubyiruko rutarasobanukirwa iby'ubukoranabushake
akenshi mu muco w'abanyarwanda tuzi ko si w'abanyarwanda gusabwo niko muri rusange biteye iyo umuntu ari ukeneye ikintu akenshi biramugora kugira ngo agihabwe ariko iyo babo bakeneye ko icyo kintu gikora bikihuta kuba naraje kuri radio kunsho ya mbere ari nge mbikeneye byamfashe inzira ndende hari kuba kugira kwanza banyemerere hari uburyo bwo gukorana nabo atiste amafaranga uya ndabwira ati nge nubwo nta mafaranga yaba hari kuko ndabizi ko hari n'abakorera ubushake ngira natangiye nk'umukorera bushake abatekereza yuko nutangira ari umukorera bushake bari uguta igihe akenshi bikorwa na babandi babafite ibyiyumviro by'uko hari ibyo bagomba kugeraho vuba cyane ariko wenda batazi uburyo bizagendamo iyo umuntu ahisemo inzira yo kuba wenda umukorera bushake nabo n'ubundi bafite target yifuza kugeraho gusa njye mpamya yuko burya wowe umuntu uhitamo gukorera ubushake hari iyo target kandi burya iyo ufite icyo ugomba kugeraho ntabwo wita kugiye uzamara kugira ngo uzakige
Semana Alexi ngo hari uko yari amuzi imbere
amuza ni umuntu twakoranye cyane ndetse twanakoranye kuko dusa nkaho turi mu kigero kimwe ngiye kunda amuza muzi kera n'ubu ngubu ni ibintu bitandukanye cyane kuko ndibuka nka kera tukibana twese turi gusturagoringa n'umuntu yabuze n'icyo kurya ko twakoraga akazi kamwe nta kintu nyine cyabaga kirimo kamuha ijana nanjye ngo ijana n'undi ijana te umuntu wari umuzi nyuma y'umwaka ubu ngubu bahuye yavuga ati Imana igira neza
barya bose ubona babarirwa mu baherwe bashiritse ubute barakora biratinze
niba uri urubyiruko ukaba uri umushomeri by'umwihariko ukurikiye ikiganiro ejo muri aka kanya reka twizere ko hari ubutumwa ukuye muri iyi nkuru Nicole reka noneho twerekeze mu karere ka Rubavu aho dusanga umuryango wa Visio Jeunesse Nouvelle
Crispy umuryango Visio Jeunesse Nouvelle ntujye uheza na rimwe urubyiruko ruwugana rushaka gukorera ubushake ese uyu muryango ufasha iki urubyiruko rubagana mugenzi wacu Hitimana David yaganiriye na Filemo kuri iyi ngingo
turi kumwe na Nsanzu Buhoro Filime akaba ari umwe mu bayobozi umuryango witwa Visio Jeunesse Nouvelle akaba ashinzwe isomo ry'umuco muri iki kigo Filime amakuru yanyu
makuru ni meza
ese mwebwe muri uyu muryango wanyu mwakira abakorera bushake baje babagana
turabakira ko ari ikigo cy'urubyiruko kubera ko harimo n'ibikorwa byinshi bitandukanye kandi biba bireba urubyiruko
ese noneho mubafasha iki kugira ngo batere imbere
kubijyanye no niterambere ryabo bakorera bushake wabaje iyo bageze hano dufite demene zitandukanye cyangwa se amashami atandukanye tubashyiramo rero kugira ngo babashe kuba abagira uburyo bimenyereza mu bijyanye n'ibyo bagomba gukora ubwo rero tubaha umwanya wo kugira ngo bagire iyo experience mu byo bagomba gukora tukabereka ibyo bakora ndetse rimwe na rimwe bakajya no mu zindi gahunda baba bifuza kumenya bityo bigatuma bo ubwabo hari byinshi bageraho bakiyubaka bakagira uburyo biteza imbere mu bijyanye n'ibyo bashaka kumenya
ese noneho hari icyo uwakoze nk'umukorera bushake bimufasha kugira ngo abone akazi keza
cyane cyane ngira ngo birashoboka kubera ko nk'hano muri wenda ngende cyane cyane hano mu muco ibibamo bikorwa bibamo ni ibikorwa koko bisaba ko akurana n'abajene mu bijyanye na encadrement ibyo ngibyo rero yabikoze harushobora kuba hari ibindi bigo runaka bikeneye abantu bashobora gukora encadrement y'urubyiruko bikaba byamufata kandi ndetse rimwe na rimwe niyaje akadusaba ibijyanye n'igihe amaze hanakora icyemezo kibigaragaza ubuyobozi burakimuha kugira ngo ahageze agaragaze ko yakoreye hano koranye n'abajene
ese noneho wakoze nk'umukorera bushake niki mubona rusha uje kwaka kazi cyangwa se ugiye gusaba kazi atarabayeho umukorerabushake.
Umuntu wabaye umukorerabushake ikintu cyiza cyambere abafite nuko abafite ubunararibonye muri bya bikorwa. Ntabwo atangira nk'uyu kwiga kazi ahubwo waba yarasanzwe muri bya bikorwa, bityo none akabasha kuba yabikomeza. Ndetse kubera ko yagiye azi ingorane zimwe na zimwe ziba mu rubyiruko, uburyo umuntu aganiza urubyiruko, ibyo byose aba we abizi, ku buryo noneho ahita akomeza imirimo yakoraga bitagambiriye kuvuga ngo ndabikora kubera yuko ari akazi runaka nasa, kandi noneho ari ibintu bishobora kumubyarira umusaruro. Icyo bibafasha cyane cyane ni uburyo bwo kugira ngo bimenyereze.
Nizihe nama mwagira urubyiruko rukitinya ku bijyanye no kwitabira ibikorwa by'ubukorerabushake?
Urubyiruko icyambere narubwira, niba ugize amahirwe ukabona ahantu runaka uza gukora ubukorerabushake, ni byiza cyane kubera ko biraguha ibintu byinshi ugomba kumenya. Hanyuma ariko ikindi ni uko mu bukorerabushake hari n'uburyo wunguka ibyo utari usanzwe nda warize.
Sema, reka tugushimire cyane, urakoze.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Chuti bakunzi b'ikiganiro ejo, ngira ngo murabyumva ko aho gukora ubusa wakorera ubusa ugakorera ubushake ugamije gufunguka mu mutwe ndetse no kumenyera kuba ku isoko ry'umurimo. Reka igice cya mbere mu kiganiro cya none tugihinira aha, maze dukurikire ikinamico nyiramubandi. Duherukana urukundo rw'ambabazi na Habana rutangiye gucayuka, batangiye gutegura kuzabana karamata, ariko kiduhere yabaye ibamba ari kwishyuza soronga avance ku nkwano yari yatanze. Ese bahu amaherezo yabaye ayahe? Reka tubikurikire muri iki gice.
Ubwo nyine twapanze ko tuzahera muri famiye yanjye dusura namwerekana kugira ngo nyine tuzahiture mu yabo.
Ewe, yabyo muri mu rugendo rwiza. Buri wese atakwanga kubashyigishamo rwose.
Nanjye ngomba kugufasha kuzamurira nzu byihuta.
Oya, nibyo ratsimba.
Nonese haba amabati uzayavana he?
Amabati yo si ikibazo. Amafaranga nari narayateganyije.
Suko, suko.
Hanyuma inzugi n'amarangi.
Ewe, hari ibyo navuganye na Mbabazi ambwira ko azabimfasha.
Niko haba, nani sani? Niko tumana umu kubo ya pasumana umu hongu kubo kinzu waza abanamu. Hei, choko dasha, aho kubo ugucho. Na kweme na kanja kubo mwanejako.
Hari kwa katimba dinu uga techireze gucho. Ugo siyo uumvisi jambuburi inga nire, uumvamiyati. Niko, uu kwa ya mafranga ya rasiga ye, babazi ya yadu haye. Sinajie kuhishurubu kabana mwenda numuri kutubaru wahu.
Ye, nire ya guha esi.
Hara ya ma.
Mwene seka ni.
Ndakumu.
Kutaya nire.
Kuko nahavuye mbonaho ngomba guhitira kwishyura ari hafi yaho, nahise nsimbukira rwose ndishyura singiye na bordero. Ndetse naho abayobozi bansinyi
akanakumire koko. Ubwo si bwo ruganzwa nabwiraga uyu muhungu wawe, ubu nawe urashaka kunganza ujya kwereka abantu bose ko ari wowe ushoboye muri uru rugo. Njyewe gatsimba nyine wagombaga kwijyanira kugira ngo bitere bari abayobozi kwikanga.
Ntabwo ko mana ntereka kwiyerekana ntabwo ari byo byari ingenzi hariya, ahubwo icyiza ni uko byari byarangiye kandi bikarangira neza.
Rega papa, kuko mama bivuze ibintu byose ni magirirane.
Ni magirirane rwose.
Tugomba kuzafashanya nk'abantu koko batahiriza umugozi umwe.
Si byo se.
Ubwo rero nkaba numva nta kindi gisigaye. Uretse nyine kuba mugomba kubidushyigikiramo.
Rwose.
Nzahamimbuje nzaba numva. Ariko si ubundi sha. Imice warayigenzuye neza.
Ahumva ibyo atanga.
Cyangwa azaza kwanije ku gahinga.
Rega papa. Umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana.
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Reka dushimire cyane mugenzi wacu Uwicyeza Christela umaze kudusemera ubutumwa mudahema kudusangiza. Bityo mbere yo gushyira akadomo ku kiganiro cya none, reka twibutse ko uyu munsi twaganiriye ku gukorera ubushake mu gihe kubona ndetse no kwihangira umurimo bikiri ingora abahizi ku rubyiruko. Ese mwebwe twabanye muri iki kiganiro mubona gute guhitamo gukorera ubushake wimenyereza aho guheranwa n'ubushomeri?
0728 082 32 niyo nimero ushobora gukoresha udusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ukoresheje ubutumwa bugufi, cyangwa se nanone ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook cyangwa Instagram, hombi mukatubona mushakishije ikiganiro ejo.
Reka ikiganiro cy'uyu munsi gihinira aha, kandi dushimire cyane mwese mwari mudukurikiye. Nge mwabanye kuri mikoro muri studio nari Mizero Crispe, mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Omuziranenge. Roger Nigena niwe waruhagarariye iki kiganiro.
Ifaranga barahiga bararunda ifaranga barashyira baragwiza nagatoya akapa kwikuye.